Pachinko Sokon.
Tongo Records,
Balloon!
A nigga Central. Yeah! Yeah, ushona simba kona chui kona tembo. Wiki mbili gigi money bila scandal. Onyesha ni funguo mva vipensi na visendo. Mflex Instagram utasema mari nyembo. Naona picha za makwini kwenye social. Jinsi wanavofeki kwenye soko. Damn, they pretty as hell. Brazilian hair. Awana kazi kwa taka tupese taongea. Kami natembea na zana jinsi zangu kata K. Sitaji wengi wana mwanangu Mr. Patel. Demu wako tamkata alafu tampanda pa K. La ukimwacha taona chipwa na vojuza vunja bay. Amen, I'm on to the next one. Ile kisizwa kiju kucha mtume maniga son of the Jesus. Sasa na speed too far na tafta bana tafta reason. Hello Mr. Scofield, where's the skepu kwenye prison. Malaya mtaji kiuno fifi moto. Wazazi wamenawa msimi nyoko. Mbele niko ready kama protoko ya Kyoto. Kichwa ni na dready mbichi meshiba kokoto. Hatununui luku tukitoka tumenyosha. Kwenye listi wanawapa duku duku atatutaja. Hatuchenji buku kwa njaa siku moja. Hatuchenji kuku atakama mgeni kaja. Kazi nisha piga dim sasa. Na kuna wana walintenga japo nilikuwa wasisi watamasha. Licho nizidi ni anasa. Na sito jalo akinitenga kwa jinacho labda mtengwe na kinasa. Wazazi wamenawa msimi rasta. Watoto wanapagawa na vitasa. Jukuu wachimwaga daki master. Wananjua mimtu safi mkona pigo za kimaster. Kusu maslay queen sina haja kovuwa chupi. As matter of facts jai kuona wamevaa chupi. Na Central Zone is the zoo. God damn it. Malume. One time. Nataka mziki, nataka mtito mtoto mtani. Kimenuka street ni ballistic ni washe mjani. Unambiwa no retreat, no surrender kwenye army. Shapoteza nile mpenda, RIP my mommy. Ni talent, ilo nileta kwenye city. Kipushi talent, siseme uba, cheni kwikwi. Kiona casket, ukiona sanda ni mazishi. Kabla ya sunset na 3D lunch kwa shishi.
Records, 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 Records.